Well, welcome to the gathering and the meeting.
Velkommen til samlingen her og møtet.
You are also privileged.
Dere også privilegierte.
To be sitting in this nice building.
Vi sitter I denne fine bygningen.
In the warmth.
I varmen.
Knowing that it's very cold outside.
Det vel vitne om at det kaldt utenfor.
How many of you are glad that you're inside at the moment?
Hvor mange glad for at dere på innsiden her nå?
Well, enjoy it. You'll soon be out.
Nyt det. Snart ute igjen.
God is good.
Gud god.
All the time.
Hele tiden.
In every situation.
I enhver situation.
In all circumstances.
I alle omgivelser.
God is good.
Gud god.
Now last night, if you were not here, the people that were here had some homework to do.
I går kväll, hvis ikke du var her, de som var her, de fikk litt hjemmeleks I går kväll.
Now hands up if you were here last night.
Hand opp hvis du var her I går kväll.
No, you were here last night. Put your hand up.
Ja, du var her I går kväll. Opp med hånden.
I know you haven't done the homework, but
jeg vet, du ikke har gjort leksen, men okay.
Okay. I saw you.
Jeg så deg.
Sorry, you don't need to look around, so you can put your hand up
okay,
too. You were sitting next to me last night.
Du satt ved siden av meg I går kveld. Trenger ikke se rundt.
So we asked this question.
Så vi stilte dette spørsmålet.
After I told you a little bit of about a young man reading the 66 chapters in the book of Isaiah.
Etter jeg fortalte om en ung mann som leste de 66 kapitlene I Jesaja.
When asked, what did God say to him?
Når han ble spurt, hva sa Gud til deg?
He said, Isaiah.
Han sa, Jesaja.
So I asked you to find out the meaning of the name Isaiah.
Så bara om att finna ut betydningen av det namnet Jesaja.
It's a lady.
The salvation of the Lord.
The salvation of the Lord. Did the man that you're sitting next to, who you're engaged to, tell you that?
Fortalte mannen som du forlovet med, som sitter ved siden av deg, fortalte han deg det?
It's just a question.
Det bare et spørsmål.
I hope I've not broken the engagement.
Jeg håper jeg ikke har brutt forlovelsen.
Per, it's good to see you tonight.
Per, det godt å se deg I kveld.
Is it Per?
Per, det Per?
Yeah. That wasn't a word of knowledge we've met before.
Det var ikke et kunnskapsord vi har treftes før.
You are absolutely right.
Du har helt rett.
The Lord,
Herren,
is my salvation.
Min frelser.
And for that you get a prize at the end of the meeting.
Og for det så får du en premie på slutten av møtet.
Yeah. I hope you do that when you see the prize.
Jeg håper du gjør det når du ser premien. Altså.
The Lord is my salvation.
Herren min frelse.
So you can understand why this young man was so excited.
Så du kan forstå hvorfor denne unge mannen var så begeistret.
When he read Isaiah.
Jesaja.
The Lord is my salvation.
Herren min frelse.
Not just salvation to get you to heaven.
Ikke bare frelse for å få deg til himmelen.
But a Lord who's your salvation in every circumstance.
Men en Herre som din frelser I alle omstendigheter.
In every situation.
I alle situasjoner.
With every problem.
With
every challenge.
Hver utfordring.
He's the Lord who is your salvation.
Han Herren din frelser.
Do not be worried about my friends on the left.
Ikke vær bekymret for mine venner på til venstre her.
You will hear them shout.
Du vil høre at de roper.
They are in this church.
De med I denne menigheten.
So if you're disturbed about them now,
hvis du forstyrret av dem nå,
you know which church you should come to.
Så vet du hvilken menighet du bør komme til.
Not which church you should avoid.
Ikke hvilken menighet du bør unngå.
Right? The Lord is my salvation.
Herren min frelse.
So those of us who were here last night,
så de av oss som var her I går kveld,
we read a story.
Vi leste en historie.
A story about a paralyzed man.
En historie om en lam mann.
And we read the story from the gospel according to Saint Mark.
Vi leste det I forhold til Markus evangeliet.
We could say the gospel according to Mark.
Vi kunne sagt Mark, men den hellige Mark.
And Saint Kerry is going to read Mark.
Den hellige Kerry, Saint Kerry skal lese den hellige Markus.
Now I look at some of you looking kind of, gosh, is he a saint?
Jeg ser på noe, han en sant, en hellig?
And If you are a born again believer, so are you.
Og hvis du også en født på ny troende, så du også det.
So Saint Stephen.
Så hellige Stephen.
Saint Thomas.
Sankt Thomas.
That's historical as well.
Det historisk også.
Saint Thomas.
Sankt Thomas.
Saint Carey.
Sankt Carey.
We're going to read the scripture of Mark.
Vi skal lese Markus fra Markus evangeliet.
But because Mark is a Christian.
Ikke bare fordi Markus en kristen.
We're going to read Saint Mark as well.
Vi skal lese Sankt Markus også.
That was chapter 2 last night.
Det var kapittel 2 I går kveld.
But the story is also recorded in Luke.
Men beretningen også skrevet ned I Lukas evangeliet.
Saint Luke.
Sankt Lukas.
Why they call him Saint Luke, I don't know, because he was a medical doctor, and I don't know many medical doctors who are saints.
Han var en doktor, hvorfor de kalte han for hellige Lukas, Sankt Lukas, det vet jeg ikke.
Is there a medical doctor here?
Det noen doktorer her? Leger?
Keep your hand.
Hold hånden oppe.
I just withdraw the last statement.
Jeg trekker tilbake den siste utsagnet.
I do know a doctor who is a saint. He's a gentleman there.
Jeg kjenner en doktor som en hellig sankt.
It's wonderful, sir, to meet you. I better shake you by the hand.
Det fantastisk å treffe deg, herre. Mister.
My name's Carey. Are you a general practitioner, GP? Surgeon. Surgeon. Orthopedic. It's wonderful. And how long have you been a Christian?
10 years.
Oh, wow. I'd like to have a drink with you after your coffee, of course. It's all right. I'm not going to tell you what we talked about.
Okay. Jeg kommer ikke til å fortelle hva vi snakket om.
Oh, you heard it.
I did. Nothing
secret. There isn't anything secret in Norway.
Det ikke noe hemmelig I Norge.
But this gentleman was a very fine historian.
Men denne herremannen var en veldig dyktig historiker.
He wrote two books.
Han skrev to bøker.
He wrote the gospel with his name appended to it. Luke.
Han skrev evangeliet med navnet hans knyttet til det, Lukas.
And he was also the historian of the book of Acts.
Han var også historikeren som skrev apostelgjerningene.
That has the appendage of Acts.
Som har titlen apostelgjerninger.
He gives us more information about the church and its history.
Han gir oss mer informasjon om menigheten og menighetens historie.
Than any other writer in the New Testament.
Enn noen annen skribent I Nytestamentet.
And he was a good historian.
Han var en dyktig historiker.
Det
noen historieprofessorer her?
Students of history?
Eller studenter som studerer historie?
Any students of history?
Ingen historiestudenter her nå?
Clearly not a good subject in Norway.
Sannsynligvis ikke et viktig, godt tema I Norge.
But if you are a historian or if you ever did study history,
hvis du en historiker eller har studert historie,
you will find that historians are very selective about the material they use.
Så du ser at historikere veldig selektive I forhold til det materialet de bruker.
And Luke is very selective about the material he uses.
Og det Lukas også.
And he selects to tell us the story about the paralyzed man, just as Mark had told us.
Han velger å fortelle historien om den lamme mannen, akkurat som Markus gjorde.
And that is recorded in chapter 5 of his gospel of Luke.
Og det skrevet ned I kapittel 5 I Lukas, den fortellingen.
From verse 17.
Fra vers 17.
But just to help you again.
Men bare for å hjelpe dere igjen.
The translators of our Bible.
Oversetterne av vår Bibel.
Have done us a great disservice.
Har gjort oss en bjørnetjeneste, eller gjort oss en negativ tjeneste.
Their translations generally are very good.
Men generelt oversettelsene gode.
To the ancient and modern language.
I forhold til det gamle og moderne språket.
But they have inserted into the text things that are not there.
Men de har lagt inn I teksten ting som ikke står der.
For instance.
For eksempel.
Chapters.
Kapitler.
And verses.
Og vers.
And we have a tendency at times to read the scripture a chapter at a time.
Vi har en tendens til å lese skriften et kapittel av gangen.
And we don't read far enough.
Og vi leser ikke langt nok.
To get the understanding and meaning of what's before us.
Og få den forståelsen og meningen som der egentlig for oss.
So if you can find in Norway,
så hvis du kan finne I Norge,
a translation of the New Testament,
en oversettelse av Nytestamentet,
that has no chapters and verses,
som ikke har kapitler og vers,
you will enjoy reading it,
så vil du like å lese det,
in a totally different way to the way you've read it to date.
Og nyte det og erfare å lese på en helt annen måte enn du har lest hittil.
If you can find such a translation,
hvis du kan finne en slik oversettelse,
you must let me know,
så må du fortelle meg det. Det finnes.
Is one. There is one. Could you come and inform us about it?
Kan du komme og informere oss om det?
And then we could all buy one.
Så kan vi alle kjøpe en.
And then the Bible Society will be thrilled.
Så vil Bibelselskapet bli veldig begeistret.
And if we all buy one, we might be able to get some discount.
Og kanskje hvis vi alle sammen kjøper den, så kanskje vi får noe rabatt.
I can take it in Norwegian.
Yeah.
Ja, jeg ikke så god å huske, men jeg tror faktisk det Bibelselskapet sin 2011 oversettelse som finnes I et praktutgave, heter det det. Tre bind.
I'm not that good to remember details, but I think it's this is okay, no problem. But I think it's the 2011 translation that also has been published in kind of beautiful translation and
in English.
Anniversary kind of for very delicate, nice translation, kind of an own version.
Jeg tror den I 2012 fikk prisen for årets fineste bok.
I think in 2012 we got the prize as the most beautiful book of the year.
Yes. Papiret, altså det en lekker bok.
It's
det
å se delicate på. Book, beautiful book.
Three, altså nei, tre bind.
In three books, divided into three books, the New Testament.
Ja. Yeah.
And it can be purchased where?
Kan bli kjøpt hvor?
Bibelen.no.
The Bible.
600 kroner, veldig godt investert.
600 kroner, very good.
Bibelen.no.
Investment. In
the Bible.
600 kroner.
Yes.
Excellent.
.no. Yeah.
That is cheaper than an iPhone.
Billigere enn an iPhone. Yeah.
Did you get that, ladies, there?
Did you get that?
600 kroner.
600 kroner.
Cheaper than an iPhone.
Billigere enn an iPhone.
Cheaper than an iPhone.
Billigere enn an iPhone.
I saw you move your head.
Så du bevegde hodet.
That you can read the scriptures and find it illuminating.
Du kan lese skriften og finne den opplysende.
When you have no chapters and verses.
Når du ikke har kapittelvers.
It reads like a letter.
Du kan lese det som et brev.
It's also very strange that
også merkelig.
When a letter comes to my house for my wife, I never open it.
Når det kommer et brev til vårt hus til min kone, så åpner ikke jeg det.
I would like to.
Jeg har lyst til.
But it's not for me.
Men den ikke til meg.
But here I am encouraging you to read.
Men her jeg oppfordrer og oppmuntrer dere til å
letters written by someone else to someone else.
Les brev fra en til noen andre.
And we read it all the time.
Og vi leser det hele tiden.
But it does, it's all right.
Det okay.
But it does something good for us.
Men det gjør noe godt med oss.
To read the scriptures.
Å lese skriftene.
Is there anyone here who is a good reader of the Norwegian language?
Er det noen her som en god leser av det norske språket?
A really good
virkelig
reader.
Dyktig.
You, I can see by you now you're thinking, if I say yes, what's going to happen?
Hvis jeg sier ja, hva kommer til å skje?
Well, you're right. Something's going to happen.
Du har rett. Noe kommer til å skje.
But are you a good reader?
Men du en dyktig oppleser?
There we are.
Her vi.
This is Mr. Dog's daughter.
Herr Dags datter.
Could we have you to come forward?
Kan du komme frem?
And you're going to read from the Norwegian Bible.
Skal du lese fra den norske Bibelen.
And you, of course, are going to be the most excellent reader.
Og selvfølgelig du kommer til å være den ypperlige oppleseren.
Listen carefully now to an excellent reader.
Lytt nøye nå til en dyktig oppleser.
Luke chapter 5.
Lukas 5.
From verse 17,
fra vers 17,
all the way down to verse 26. Thank you.
En dag holdt Jesus på med å undervise. Det satt fariseere og lovlærere der, som var kommet fra alle landsbyene I Galilea og Judea, og fra Jerusalem. Jesus hadde Herrens kraft så han kunne helbrede. Da kom det noen menn som bar en lam mann på en båre. De forsøkte å bære ham inn og legge ham ned foran Jesus. Men fordi det var uråd å få ham inn på grunn av trengselen, gikk de opp på taket, fjernet noen takstein og firte ham ned på båren, midt foran Jesus. Da Jesus så deres tro, sa han, «Venn, syndene dine deg tilgitt.» Men de skriftlærde og fariseerne tenkte straks, «Hva dette for en som spotter Gud? Hvem andre kan tilgi synder enn Gud alene?» Jesus visste hva de tenkte og sa til dem, «Hva det for tanker dere går med I hjertet? Hva lettest å si? Syndene dine deg tilgitt? Eller stå opp og gå?» Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå venter han seg til den lamme, så sier jeg deg, stå opp, ta båren din og gå hjem. Og straks reiste mannen seg foran øynene på dem, tok båren han hadde ligget på, og gikk hjem mens han lovpriste Gud. Alle ble helt ute av seg av undring og priste Gud. De ble grepet av frykt og sa, I dag har vi sett det utrolige.
Fortjente en applaus.
It's warm enough now.
Det varmt nok. No.
I've never had to do that outside of Russia before.
Jeg har aldri tenkt å gjøre det utenfor Russland før.
But praise God.
Men pris Herren.
The story is a story of something that happened.
Fortellingen en fortelling om noe som skjedde.
Of something that happened.
Av noe som skjedde.
Not a fictional story.
Ikke en oppdiktet fortelling.
A true story.
En sann historie.
A story of what Jesus did.
En fortelling og historie om hva Jesus gjorde.
And if we believe the book,
og hvis vi tror boken,
he is just the same today. As he was yesterday.
Så han akkurat den samme I dag som han var I går.
And he will be just the same tomorrow.
Han vil være akkurat den samme I morgen.
As he is today.
Som han I dag.
So if he did that yesterday.
Så han gjorde det I går.
He can do the same today.
Så kan han gjøre det samme I dag.
Christians.
Kristne.
When you read the stories of what Jesus did.
Når du leser historien om hva Jesus gjorde.
And realize that they were factual.
Forstår at det var reelle, faktiske historier.
And then you read the scriptures that say he is just the same today as he was yesterday. He must be able to do what he did yesterday if he's just the same today.
Så når du da leser skriftstedet så står at det den samme I går som I dag, da må han være I stand til å gjøre det samme I dag som han gjorde I går.
You don't have to be spiritual to know that.
Du trenger ikke være åndelig for å forstå det.
You just have to take what this scripture says and logical reason will bring you to the conclusion that what he did yesterday he can do today if he's just the same today as he was yesterday.
Du trenger ikke å gjøre noe annet enn å bare logisk resonere deg frem til at hvis han gjorde det I går, og vi ser at han gjør den samme dag, så kan han gjøre det samme dag.
And that's how he is.
Det slik han
So people who are sick
folk som syke,
need a physician.
Trenger en lege.
Those that are not sick
De som ikke syk,
waste his time.
Kaster bort tiden hans.
And many people waste the time of physicians.
Og mange folk kaster bort tiden til legene.
Because they are not sick.
For de ikke syk.
They are just worried.
De bare bekymret.
Concerned.
Angått. Altså de ting som
angår. Under stress.
Under stress.
But physically, they may not be anything wrong with them.
Men fysisk det kanskje ingenting galt med det.
But there was something wrong with this man.
Nei, det var noe galt med denne mannen.
And as we described last night,
som vi beskrev I går kveld,
his whole world,
hele verden hans,
was on a piece of mat,
på en matte, stykke matte,
just about this length,
cirka den lengden.
And twice the width.
Og dobbelt bredden.
That was his world.
Det var hans verden.
He could not go anywhere else.
Han kunne ikke gå noen andre plasser.
He was paralyzed.
Han var lam.
He could only move if there were other people to help him.
Han kunne bare bevege seg hvis det var andre som hjalp han.
Generally, his only vision of the world was through his eyes.
Generelt så var den eneste syn han hadde på
verden gjennom øynene.
Og gjennom ørene.
It depended on how far he could see.
Det var avhengig av hvor langt han kunne se.
And how good his hearing was.
Hvor god hørselen han hadde.
But his world was confined to a mat.
Men verden hans var begrenset på en matte.
There are people like that in our world now.
Det folk I verden slik nå også.
They lie in hospital beds.
De ligger I sykehus senger.
They lie at home being tended to by caring people.
De blir stelt med av folk som bryr seg.
Monitored by machines.
Og betjent av maskiner.
Surviving perhaps only through outside machine help.
Overlever kanskje kun på grunn av maskinell hjelp.
Unable to do anything.
Ikke I stand til å gjøre noe.
Just restricted.
Bare begrenset.
Physically.
Fysisk.
But there are other people.
Men det andre folk.
Who are restricted.
Som begrenset.
Not through any physical illness.
Ikke gjennom en fysisk sykdom.
But through fears.
Men gjennom frykt.
I'll give you an example of a lady called Jane.
Skal jeg gi deg et eksempel med en kvinne som heter Jane.
Jane came to Christ about a year ago.
Hun kom til Kristus for cirka et år siden.
She had not been out of her home for over 5 years.
Hun hadde ikke vært utenfor hjemme på 5 år.
She was afraid to go out.
Hun var redd for det.
Fearful.
Fryktsom.
And then one day, two young people who were going out evangelism round the doors in the neighborhood.
En dag var det to unge folk som gikk rundt og ringte på døra, bankte på døra og åpnet og snakket med folk der.
Knocked on her house door.
Og bankte på hennes dør.
And her husband answered.
Og mannen hennes svarte.
And they looked at him and said.
Så på han og sa.
Sir, we've come to give you good news.
Vi har kommet her for å gi deg gode nyheter.
We have come to tell you about Jesus.
Vi har kommet her for å fortelle om Jesus.
It's the first time for these two young men to meet this man.
Første gang for disse to unge mennene å møte denne mannen.
He said, if you can do anything,
hvis du kan gjøre noe, sa han,
or if your Jesus can do anything,
eller hvis din Jesus, deres Jesus kan gjøre noe,
I would be very happy.
Så vil jeg være svært glad.
Perhaps you could come in.
Kanskje dere kan komme inn.
And they met Jane.
Og de møtte Jane.
And they talked to Jane.
Og de snakket med henne.
They said, there's a meeting tonight.
De sa, det et møte I kveld.
Oh, she said, I can't go.
Nei, sa han, jeg kan ikke gå.
I can't leave this house.
Jeg kan ikke forlate huset.
So they talked to her.
Så de snakket med henne.
He said, yes, you can leave the house.
Jeg sa, jo, det kan du.
You don't need to be fearful.
Du trenger ikke være redd.
Your husband will come.
Din mann vil være med.
And he looked at them.
Han så på de.
He said, I will.
Sa han, vil jeg
det? Yes, you'll come.
Ja, du kommer.
He said, yes, I'll come.
Ja, ja, sa han, ja, jeg kommer.
And then they said, and we'll be coming to you to help you.
Og så, og vi kommer til deg og hjelper dere.
We'll bring a car.
Vi kommer med bilen.
We'll put you in the car.
Setter deg I bilen.
Your husband will be in the car.
Mannen også.
Four of us in the car.
Vår fire I bilen.
You'll just have as much space in the car as you've got in your house.
Du får ha like mye plass I bilen som du har I huset.
It was a small car.
Det var en liten bil.
They were students.
De var studenter.
They came to our home.
De kom til hjemmet vårt.
And they picked her up. And she went for the first time.
De tok henne med.
To a meeting.
Første gang gikk hun på et møte.
To hear the gospel.
For å høre evangeliet.
First time out of our home in 5 years.
Første gang utenfor hjemmet på 5 år.
She was hearing the gospel.
Hun hørte evangeliet.
About the love of God.
Om Guds kjærlighet.
She looked at her husband.
Så på mannen.
The evangelist made an appeal.
Evangelisten
kom for people who needed Christ.
Oppfordring til de som trengte Kristus.
To come forward.
Å komme frem.
She turned to her husband and she said,
mot mannen og sa,
will you come with me?
Kommer du frem med meg?
He said, yes, I'll take you home.
Sa, ja, jeg
she
drar hjem med deg.
No, I don't want to go that way. I want to go that way.
Jeg vil gå der med.
And Jane came and walked down that aisle.
Jane kom frem og gikk midt raden opp.
And she gave her life to Jesus Christ.
Hun ga livet til Jesus
Kristus. And Jesus Christ totally set her free from the imprisonment of her mind.
Jesus satte henne fullstendig fri fra fengselet I hennes sinn.
And since that day,
fra den dagen,
every day,
hver dag,
Jane has been outside of her home.
Har Jane vært utenfor huset sitt?
He is in membership of a church.
Hun medlem I av en menighet.
Simply because.
Bare på grunn av.
Two young men.
To unge menn.
Went to her home.
Dro til hjemmet hennes.
And showed themselves friendly.
Og viste seg vennlig mot henne.
You see, this is that story.
Det denne fortellingen.
It's not only about the man who is paralyzed.
Det ikke bare om denne mannen som lam.
It's about four friends he had.
Det var om fire venner han hadde.
Four friends.
Fire.
Four friends who saw him on his mat.
Fire venner som så ham på matten.
Every day.
Hver dag.
And on a particular day went to see him.
Og på spesiell dag da de traff han.
We'll say his name's John.
Da sier at vi kaller han
no, I don't know if
John.
His name was John.
Jeg vet ikke om det var hans navn.
It's just a hypothetical.
Det var hypotetisk.
We'll say his name's John.
Vi sier han kaller han John.
And they went to see him. He said John.
Vi sier okay John.
Somebody has come to town.
Noen som kommer til byen her.
His name Jesus.
Han heter Jesus.
He heals people like you.
Han helbreder folk som deg.
In fact, he's done better than that.
Folk som han har gjort det enda bedre enn det.
He's raised people like you who died. He raised them up.
Han har sett folk som døde, så han reist opp.
He did.
Jo, han det.
Yes.
Ja.
He's come to town.
Han har kommet til byen.
We're going to take you to him.
Vi tar deg til han.
And he's going to do exactly for you
han skal gjøre akkurat for deg,
as he's done for others.
Det samme som han gjort for andre.
Well, I don't know whether he can do. I've been here a long time.
Det ikke om han kan gjøre. Jeg har vært her lenge.
Oh, it's okay.
Det greit.
Everybody that goes to him.
Alle som kommer til han.
He heals them.
Helbreder han.
He does.
Gjør det.
Well, that means me.
Det betyr meg.
But how am I going to get there?
Hvordan kan jeg komme dit?
Well, Fred.
Alfred.
I mean Alfred.
Du mener Alfred.
And Richard.
Og Richard.
And Lai.
And Lai.
And Roger.
Og Roger.
We're going to take you to him.
Vi tar deg til han.
We're going to carry you.
Vi skal bære deg.
Like on a stretcher.
Jeg har en båre.
And we're going to find where he is.
Vi skal finne ut av båren han.
And you're going to get healed.
Og du skal bli helbredet.
Well, are you sure?
Er du sikker?
Yes.
Ja.
If we weren't sure, we wouldn't carry you.
Hvis ikke vi var sikre, så ville vi ikke båret deg.
But we are sure.
Men vi sikre.
They'd listened to stories of Jesus.
De hadde hørt på fortellinger fra Jesus.
Now please understand, there were lots of stories about Jesus.
Det var mange historier som verserte om Jesus.
Do you know that some people said this about Jesus? He's of the devil.
Vet du at noen fortalte om Jesus at han var fra djevelen?
Some people said he's casting demons out by the prince of demons.
Nu så han kastar demoner ut via prinsen av demoner.
Others in very derogative words would simply say, "Oh, it's just Joseph and Mary's son."
Och nu så på väldigt sån sofistikerat med alla var han hade bara Maria och Josefs son.
But others said,
men andra sa,
he can do anything.
Han kan göra vad som helst.
Feeds 5000 plus.
Ge mat 5000 plus.
4000
plus. 4000 plus.
Raises the dead.
Reiser upp de döda.
Heals the blind.
Helbreder de blinda.
Heals the lame.
De lamma.
Gives people hearing.
Ja, folk hørsel.
He's able to do anything.
Han kan gjøre hva som helst.
These four men listened to that.
Disse fire mennene hørte på det.
Can I say, faith comes by hearing the true words of God.
Og jeg sier, tro kommer av å høre på de sanne Guds ordene.
If we want to be people moving in the things and ways of God, you need to be listening to people who talk to you good, wholesome, truthful things.
Hvis vi vil operere I det overnaturlige og I Guds verden, så må vi høre på folk som forteller gode, sunne, hele.
The world is full of people who speak negatively.
Verden full av folk som snakker negativt.
They even sit together in church meetings.
De sitter også sammen I menighetsmøter, kirkemøter.
There's a silent corner.
Et stille hjørne.
There's the amen corner.
Det amen hjørne.
It's very loud amens when the meeting's over. It's a loud amen as if to say, good, let's out.
Det også et sånn høyt amen når vi ferdig møter, og det betyr, ok, bra, ut.
It's the front row eldership.
Så det foran her med lederskapet.
Just like George Orwell's animal farm.
Akkurat som det George Orwell's dyre farmen.
And then you got the rows of the young people.
Så det rad med de unge folkene.
Ra, 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 ra!
Yeah, yeah,
give
yeah.
me a J!
Give me an E!
Give me an E!
Give me an E!
Give me an S!
Give me an S!
Give me another S!
Give me en til S!
They can't spell.
De kan ikke stave.
They can spell Jess.
Ja, de kan stave yes.
But they can't spell Jesus.
Men det ikke Jesus.
But it takes all shapes and sizes to make up a meeting. And as I look around tonight, that's true.
Det trengs alle fasonger og størrelser for å gjøre opp et møte, og det er slik som vi ser rundt her også, det er sant.
Takes all shapes.
Det tar alle slags fasonger.
And all sizes.
Og alle størrelser.
But God loves us all.
Men Gud elsker oss alle.
Whether you're thin.
Om du er tynn.
Or whether you're a little rotund.
Eller om du er litt rund.
Whether you're tall.
Om du er høy.
Like Norwegian.
Som norske.
Or short like Welsh people.
Kort som walisiske.
I one time
en gang
tried to get into the film called The Hobbits.
Prøvde å komme inn i filmen Hobbiten.
And they turned me down.
Og de avviste meg.
I was too small. I was too tall.
Jeg var for litt, nei, var for høy.
Do you know what that did to me?
Vet du hva det gjorde med meg?
I felt fantastic.
Jeg følte meg fantastisk.
You see, my son is in, he's a director in films.
So, du skjønner, min sønn filmdirektør.
So he one time said to me, you could get into the Hobbit film, Dad.
Han sa en gang til meg at, far, du kan bli med i Hobbit-filmen.
I said, do you think so?
Jeg tror det.
Yeah, he said, yeah, I can get you in.
Yeah, jeg kan få deg inn.
I said, okay, I'll wait for the news.
Ja, jeg venter på nyhetene.
And he came back and said, sorry, Dad.
Så kom tilbake, nei, unnskyld, far.
You're too tall.
Du for høy.
And I went ballistic.
Jeg ble helt
I was so excited.
Jeg var så begeistret.
My dream had been fulfilled.
Min drøm hadde blitt oppfylt.
That what I'd hoped for in my resurrected body.
Det som jeg hadde håpet for i min oppstandelseskropp.
Had actually taken place now.
Hadde faktisk
in
skjedd
this life.
Nå her i dette livet.
Someone said that I was too tall.
Noen sa at jeg var for høy.
That's fantastic.
Det fantastisk.
Now all of you that are my height, just say amen.
Alle dere som på min høyde, bare si amen.
There's two of us.
To of us.
Takes all shape, but God loves us all.
Alle slags sanger, Gud elsker oss alle sammen.
God loved that dear lady and rescued her from her confinement in the house.
Gud elsket denne kjære kvinnen og hjalp henne ut av den begrensningen
hun hadde i huset. And in this situation, God's going to rescue this man.
Og i denne situasjonen skal Gud redde denne mannen.
But his friends,
men vennene hans,
his friends, were there at the time of his need.
Var der ved han når han hadde behov.
I had an elderly aunt.
Jeg hadde en eldre tante.
And she had a kind of tapestry kind of piece of work. What they call a needle and
ja, noe sånn broderiarbeid.
Cross-stitch needling.
Ja. Sånn korsstengs
and it had
broderi.
On it a stod, true friend.
En sånn venn.
Is someone.
En noen.
Who knows all about you.
Som vet alt om deg.
And loves you just the same.
Og elsker deg likevel og like mye.
To have a friend.
Så ha en venn.
A person in life.
En person i livet.
That knows everything about your past.
Som vet alt om din fortid.
Everything about your present.
Og din nåtid.
Has got an idea about your future.
Og har en idé om din fortid.
Knows your highs and knows your lows.
Vet dine toppturer og nedturer.
And loves you just the same.
Og elsker deg like mye.
You have found a treasure.
Da har du funnet en skatt.
And this man, although he seemingly just had this little bed,
og denne mannen, selv om han synlig bare hadde den lille sengen,
he was a very rich man.
Så var han en svært rik mann.
Because he had four such friends.
For han hadde fire slike venner.
And they carried him to the house where Jesus was.
Men de bar han til huset der Jesus var.
And when they got there,
og de kom dit,
there was a crowd.
Med en stor gruppe folk.
They couldn't get into the house.
Kom ikke inn i huset.
They could not get into the house.
De klarte ikke å komme seg inn i det.
Because of people.
På grunn av folk.
Do you know that sometimes people can be your greatest obstacle from getting near to God?
Vet du at av og til kan folk være din største hindring for å komme nær Gud?
Do you know that it's possible for your own family to be the greatest hindrance for you touching God?
Det kan være mulig for at din familie kan være det største hinder for at du berører Gud.
I knew it in my own life.
Jeg vet, jeg kjente til det fra mitt eget liv.
I knew it with my parents.
Mine foreldre.
My mother was very a church-oriented lady.
Min mor var veldig sånn menighetsorientert.
And I didn't need anything outside of the church that I'd quote been baptized into when I was a baby.
Jeg trengte ikke noe utenfor den menigheten, kirken som jeg var døpt inn I som baby.
I met people in this country.
Og jeg møtte folk I dette landet.
Lutheran people.
Lutherske.
Had great, great problems with parents.
Store, store problemer med foreldre.
Husbands with wives and wives with husbands.
Menn med deres koner, koner med deres menn.
All over an issue of water baptism.
Alt på grunn av den saken om vanndåp.
Take you further into the things of God.
Ta deg videre inn I tingene som har med Gud å gjøre.
And people say you don't do that.
Og folk sier, ikke gjør det.
You don't do that.
Du gjør ikke det.
I've seen it in India.
Jeg har sett det I India.
Where Hindu young people turn to Christ.
Der hindu unge menn kommer til Kristus.
And they're thrown out of their homes.
De blir kastet ut av hjemmet.
I've seen it in England where Muslim young people turn to Christ.
Så det England og muslimske unge kommer til Kristus.
They're not only thrown out of their homes, they're chased by people who want their life.
De ikke bare kastet ut av hjemmet, men de blir jaget av folk som vil ta deres liv.
People.
Folk.
Who try to prevent you.
Som prøver å forhindre deg.
From getting near to God.
Kommer nær Gud.
You know what these young men did?
Vet du hva disse unge, disse mennene her gjorde?
They sat down.
De satt ned.
They put him on the floor.
La ham på gulvet.
They said, John.
Jon.
We can't get in the normal way.
Vi kan ikke komme inn på den vanlige måten.
We're going to have a discussion.
Vi må ha en diskusjon her.
So Thomas was there.
Thomas var der.
He was educated at Harvard.
Han var utdannet ved Harvard.
So he sits down.
Så han sitter ned.
Because he was reading and studying physics.
Så han leste og studerte fysikk.
So he looked at the measurement of the house.
Så han så på målene I huset.
Measured approximately the height.
Målte sånn cirka høyden.
And the width.
Bredden.
And the depth.
Dybden.
And he kept on thinking.
Fortsatte å tenke.
He kept on thinking. He kept on thinking.
Tenkte.
And then he said,
så sa han,
impossible.
Umulig.
Great help.
Stor hjelp.
His other friend on the other corner.
Så den venn på andre hjørnet her.
He studied in an art college.
Han hadde stått på et kunst college.
He looked like an art student.
Han så som en kunststudent.
Tight, skinny tights.
tynne tights. Altså nice, tette tights.
Nice big sombrero hat.
Sånn stor sånn sombrero hat.
Probably done a bit of a coloring on his eyelashes.
Sannsynligvis litt sånn farge på øyemippene.
Skinny.
Tynn.
Because he was a student, didn't have much money for food.
Student har ikke mye penger til mat.
So he sits down.
Så han satte seg ned.
Hey guys!
Okay, folks.
I've got an idea.
Jeg har en idé.
I know what to do.
Jeg vet hva vi skal gjøre.
We climb up the stairs.
Vi går opp de stoppene.
We climb on the roof.
Opp på taket.
And we rip the roof off.
Vi åpner opp taket.
And we let him down.
Og vi senker han ned.
Thomas looks at him.
Thomas up on.
Says.
Yeah.
Any other ideas?
Noen andre ideer? Forslag?
We can't just climb up on the roof.
Vi skal bare klatre opp på taket.
And let him down.
Senk han ned.
Do you know how much that roof cost?
Vet du hva det taket koster?
It doesn't matter, man. We just want to see the guy healed.
Det betyr ikke noe. Vi bare vil se han helbredet.
Well.
Ja.
Do you know how difficult it would be to climb those stairs, hoist John up and get him on the roof, hoist him? Do you know the difficulties in that?
Det er vanskelig å klatre opp de trappene og dra han med, så opp der og senke han ned der og gjøre alt det der.
Ah, come on, man, he's our friend.
Kom igjen, han vennen vår.
There's no difficulty. We brought him here to get healed.
Ikke noe problem. Ikke noe vanskelig. Vi har tatt han her for å bli helbredt.
We can do it.
Vi kan gjøre det.
We really can do it.
Vi kan det virkelig.
Well, what do you other guys feel?
Hva tenker dere andre folk om det?
Well, Tom, of the two suggestions, that seems the best idea.
Av de to forslagene, så virker det som den beste ideen.
Because you're still working out in your mind.
For du jobber fortsatt I...
The physics of the building.
Det okay, du bare fortsetter med den...
He's got a good idea.
...operasjonen med måle...
We'll try that.
Vi prøver den.
Well, how are we going to do it?
Ja, hvordan skal vi gjøre
det? Well, easy.
Lett.
We make a hole in this
vi lager et hull
corner, and make a hole in this corner, make a hole in this corner, a hole in this corner, and then we stretch some rope through it, and we tie a knot, and we carry him like it.
Tar vi et høy gjennom her, sånn og sånn, og tar en knutte der, og så bærer vi ham med oss.
John hasn't said a word yet.
Jon har ikke sagt et ord enda.
He's the guy on the mat.
Han fyren på matten.
He's always felt safe when the mat's on the floor.
Han har alltid følt seg trygg når matten på gulvet.
You get the drift?
Du skjønner poenget.
He now looks at four guys.
Nå ser han på fire.
We're going to carry him up the side of the house.
Som bærer han opp på siden av huset.
About 20 steps.
Cirka 20 steg.
Get onto a roof.
Opp på taket.
Remove the roof.
Så taket
for taket. And then lower him down.
Så senker han ned.
He is suddenly thinking.
Plutselig tenker han.
I may not know anything about Jesus.
Kanskje ikke vet noe om Jesus.
I may not even have any faith in Jesus.
Mulig ikke ha noe tro på Jesus.
But I sure need faith in these four guys.
Men jeg trenger virkelig tro på disse fire gutter her.
Because.
Fordi.
I know how long I've been paralyzed.
Jeg vet hvor lenge jeg har vært lam.
But if they drop me from that roof onto that floor, I'm dead.
Hvis de slipper meg fra det taket ned på gulvet, der, så jeg død.
He said, guys.
Okay, folks.
If you say you can do it,
hvis dere sier dere kan gjøre det,
you're my friends.
Så dere mine venner.
Let's shake hands right now.
Okay, vi
We've known each other a long time.
Vi kjent hverandre I lang tid.
I trust you.
Jeg stoler på dere.
You're not going to let me go. You're always going to be there.
Dere skal alltid være der.
And they said, you can depend on us.
Du kan stole på oss.
You got anyone like that in your life?
Har du noen slik I ditt liv?
Let me tell you about a man called Melvin.
Jeg forteller deg om en mann som heter Melvin.
Melvin was a young man of 21 years of age.
Ung mann, 21 år.
Every Friday night was seen outside the saloon or the public house or the drinking saloon.
Hver fredag kveld var han satt utenfor puben.
And he's in the gutter.
Så han var I rennesten.
He usually vomited.
Han pleide å spy.
Worse for drink.
Og drakk mer.
He was the village drunk.
Han var liksom den som drukkenbolten I landsbyen der.
But every Friday night,
hver fredag kveld,
there were two young men.
Så var det to unge menn.
Who always picked him up.
Som alltid tok han opp.
Cleaned him up.
Vasket han og
rundt rundt rundt.
Tok han med seg hjem.
Didn't say anything about it, just picked him up.
Så han ingenting,
cleaned him up, took him home.
Gjorde han rein, tok han med seg hjem.
They hadn't been in the saloon.
De hadde ikke vært på puben.
They were just young Christians.
De var unge kristne.
Helping people like Melvin
folk
on the street who were worse for wear.
Melvin som endte på gaten og holdt på sånn.
He never said thank you to them.
Han sa aldri takk til dem.
Melvin didn't remember on a Saturday even where he'd been on a Friday.
Men Melvin husket ikke på lørdag hvor han hadde vært på fredag.
Then one day,
så en dag,
he ended up on a Friday just as he'd always been, just drunk.
Det ble på fredag som han pleide å være, han ble full.
But his vomit didn't come out of his mouth.
Men spy kom ikke ut av munnen.
He was choking.
Han hostet, harket.
These two men came along.
To menn kom.
They cleaned out his mouth.
Renset munnen.
Rescued him.
Reddet han.
Washed him.
Vasket han.
Took him home.
Tok han med seg hjem.
And he doesn't even remember perhaps to today, but he woke up the following morning and he thought, I knew where I was last night.
Han husket ikke så mye, men han husket hvor han hadde vært I går kveld.
How am I in this bed?
Men hvordan I denne sengen her nå?
His mother was there. He'd given his mother a bad time for many years.
Moren hans var der, og han hadde skapt mye problem for henne gjennom
mange år. He said to her, what happened last night? And she told him.
Og han spurte, hva var det skjedde I går? Og han fortalte.
He said, well, who brought me back?
Men så spurte han, men hvem det som brakte meg tilbake?
Oh, she said, the same two friends you've had for quite some time.
Men så de samme to venner som du har hatt I en stund nå.
Barry and Nicholas.
Barry og Nicholas.
Oh, he said, they're not my friends.
Huh? De ikke mine venner.
He said, they're just Christian boys who go around the village and they preach and they knock on doors. And
de bare kristne folk som drar rundt I landsbyen og banker på dører.
She said, Melvin, you may not remember this.
Men Melvin, kanskje ikke du husker dette.
But basically, for the last 6 months, those young men have brought you home every Friday night like this.
Men mer eller mindre hver fredag kveld så har de tatt deg hjem siste halvåret, slik som dette.
And they've cleaned you up.
De har gjort deg ren.
They put you to bed, not me.
De lar deg ikke jeg.
And that's how you're still alive today.
Det derfor du fortsatt I livet I dag.
She said, where do they live?
Spørte han, hvor bor de?
Oh, just in the next street.
Bare I gaten ved siden av.
So he went to see them.
Så han gikk for å treffe dem.
They talked to him about Jesus.
De fortalte han om Jesus.
They invited him to a meeting.
De inviterte han til et møte.
Oh, he said, I can't go by myself.
Han sa, jeg kan ikke gå alene.
They said, you don't need to. We'll come and get you.
Du trenger ikke, vi henter deg.
We'll take you.
Vi tar deg med.
He went to an evangelistic meeting.
Så vi gikk til et evangelistisk møte.
He heard the gospel.
Hørte evangeliet.
He gave his life to Christ.
Ga livet til Kristus.
And he got saved.
Han ble frelst.
And his alcohol habit just stopped like that.
Alkoholvanen ble forsvant slik.
Never had any problems.
Har ikke hatt noen problemer etter.
Again.
Etter det.
He thought, changed his life.
Forandret livet hans, ja.
Seems a long time now.
Virker som en lang tid nå, siden.
But Melvin was the evangelist that led me to Christ.
Men Melvin var evangelisten som ledet meg til Kristus.
But Melvin had two young men.
Melvin hadde to unge menn.
Who befriended him.
Som var vennlig sinnet mot han.
Who were not prepared to let him just go through life on his own.
Som ikke ville la han bare gå gjennom livet på egen hånd.
You need friends.
Du trenger venner.
When you're in a hole and when you're in a jam, you need somebody there to simply say, I'm not going to let you go. I'm always here for you.
Når du I et hull eller du I stikken, så trenger du noen som står der og sier, jeg vil ikke la deg være, jeg vil med deg. De tok han opp på trinnet der.
He walked on the roof.
Opp, gikk langs, langs the top of the roof taket, tok taket av.
Let him down.
Senket han ned.
And then something happened.
Og så skjedde det noe med han.
Jesus said to him, like he said last night.
Jesus sa til han, som vi sa I går kveld. Han sa I går.
Young man, your sins are forgiven.
Unge mann, dine synder tilgitt.
Up until that time, we had never heard about sins.
Til da så hadde jeg ikke hørt om synd.
I say this to you tonight.
Han fortalte deg det I kveld.
Some people are in problems.
Noen problemer.
Simply because of wrongdoing they've done themselves.
På grunn av gale, dumme ting de gjør mot seg selv.
The young drug addict
ung,
continues to be on drugs.
Han fortsetter å gå på stoff.
Initially because of choice.
Først og fremst på grunn av valg.
And then after a period of time, they can no longer choose what's right.
Og etter en stund så kan ikke de, klarer ikke de å velge rett og godt.
They're just hooked.
De bare fanget.
That's when you need friends.
Det da du trenger venner.
Jesus looks inside this young man's heart.
Jesus så inn I hjertet på denne
unge mannen. Says something to him that no one else had even thought of.
Og sa noe til han som ingen andre har tenkt på.
He said, "Your sins are forgiven."
Dine synder tilgitt.
You know why he said that?
Vet du hvorfor han sa det?
Because the young man had sinned.
Fordi at den unge mannen hadde syndet.
Now, I have no idea how anyone could sin on a mat that size.
Jeg har ingen idé om hvordan man kunne synde på en matte slik.
I don't know what he could have done.
Jeg vet ikke hva han kan ha gjort.
Or he had done what he had been forgiven for before he got on the mat.
Eller han hadde gjort det han hadde blitt tilgitt for før han kom på matten.
Either way, it's simply telling us the story that Jesus does not only want to heal us in bodies and minds, he wants to heal us in spirit to forgive us for our sins.
Uansett så forteller det oss at Jesus vil ikke bare helbrede oss I vår kropp, men også tilgi oss vår synd.
I would rather go into heaven with arms amputated than to go into hell with a complete whole body.
Jeg vil heller komme til himmelen med amputerte armer enn å komme til helvete med en hel kropp.
Four men.
Fire menn.
Carry one young man.
Bare en ung mann.
Four men were walking.
Fire menn gikk.
One man lying.
En lå.
End of the story.
Slutten på historien.
Five men walking.
Fem menn som gikk.
That's a nice story, isn't it?
En fin historie, ikke det?
I like stories like
Jeg liker slike historier.
I always like stories with happy endings.
Jeg liker alltid historier med en lykkelig slutt.
Hands up if you like a story with a happy ending.
Hand up hvis du liker en lykkelig slutt på en historie.
Right? Happy ending. Everyone who knows Christ has got a happy ending.
Alle som kjenner Kristus får en lykkelig slutt.
Meet lots of people like this in Norway.
Treffer mange folk som det her I Norge.
Won't it be wonderful when we meet Jesus?
Vil det bli fantastisk når vi treffer Jesus?
I said you've already met him.
Ja, jeg sier du har allerede truffet han.
Isn't it wonderful now?
Ikke det vidunderlig nå?
Oh, but it'll be far better then.
Oh, det kommer til å bli mye bedre da.
Well, yes, it is far better then than it is now.
Ja, det blir mye bedre da enn det nå.
But I'd like you to have a little bit better now.
Men jeg har lyst til å få litt sånn forrett nå.
I'd like to see a crack come across your face.
Jeg har lyst til å se at ditt ansikt sprekker ut I et smil også. Her.
I'd like to see you drinking sparkling water, not still water.
Jag vill att du dricker bubblande vatten, inte bara stilla dött vatten.
I'd like you to get a bit of fizz in your life.
Jag vill att du får lite fizz, kulsyra i livet ditt.
A bit of bubbly.
Lite bubblar.
To be less Norwegian and more Christian.
Du vill vara mindre norsk och mer kristen.
You understand what I mean?
Förstår du vad jag menar?
To be like Alfred.
Så vara som Alfred.
He's gone quiet on me for the last 10 minutes.
Han har varit stilla nu i 10 minuter, sista.
But people that are passionate in meetings.
Men folk som är lidenskapliga.
Not only in meetings, but outside.
Inte bara på möten, men utanför.
That when you're at university, they know who you are.
När du är på universitetet så vet de vem du är.
You bounce along to studies.
Du dansar vad går till studierna.
Rather than.
Jag håller an.
They see you on Monday morning, like
I said, på måndag morgon så.
They say, where were you, man? Where were you on the weekend?
Hur var du i helgen?
Church.
Menigheten.
Oh, you look heavy for wear.
Och du ser tung ut.
What you been drinking over the weekend?
Vad är det du har druckit hela helgen?
Nothing, only water.
Ingenting, bara vatten.
Been to church.
Vart i kyrkan.
Are they all like you in that church?
Är de alla lika i menigheten din?
Yeah.
Ja.
Good people.
Goda folk.
Solid.
Solida.
Not given to emotion.
Jag chatta för känslor.
I'm very passionate about that.
Och är väldigt lidenskaplig för det.
They're very passionate about not being given to emotion.
De är väldigt lidenskapliga för att inte chatta för känslor.
But there is one guy there.
Men det är en.
I don't know where he's from.
Karl, jag vet inte var han är från.
Oh, he's called Alfred.
Han heter Alfred.
Most people avoid him.
De flesta undgår han.
When you sit by him, you hear noise.
När du sitter med honom så hör du ljud.
He shouts glory to God. He shouts hallelujah. I don't know where he comes from, but he sure hasn't been in our church long.
Jag vet inte hur han är, men kanske han har länge då.
And by the looks of the people, he ain't gonna stay long.
Och när vi ser på folkna så ser du som att kommer till vara där länge heller.
But for me,
men för mig,
I like Alfred.
Lika älskar Alfred.
I like being in a meeting where there's action.
Jag liker att vara i möten där det sker något.
Where there's power.
Där det är kraft.
Where there's life.
Liv.
Amen. I went to a place the other day just near our home. Near the city of Cardiff in Wales.
Då till en plats nära hemma bort i Cardiff, Wales.
There's a young man training to be in the ministry.
En ung man som håller på att göra sig klar till tjänsta, kristen tjänsta.
I said, I know you want to be in the ministry, so I'm going to take you to a place.
Okay, så jag vet du vill vara i tjänsten. Jag ska ta dig till en plats.
It's going to demonstrate to you what the church is like in most places.
Demonstrera för dig hur menighet är i de flesta platser.
That you need to know.
Du tränger att veta.
Oh, great, he said.
Oh, fantastiskt bra.
So I drove him in the car.
Jag körde han i bilen.
Pulled up at the cemetery.
Upp till kyrkogården.
He said, this is the cemetery.
Så det är kyrkogården.
I said, that's right.
Gravplatsen, ja, det stämmer.
I said, I want you to know, I said, if you're going to be a preacher, you're going to have to come to this place many times.
Jag sa, hvis du vill være en forkynner, så må du komme til denne plassen mange ganger.
I said, churches don't only grow, churches get depleted.
Menigheter vokser ikke bare, de skrikes inn også.
Because people die.
Og det færre, for det er folk dør.
See if you can go to conferences on church growth seminars.
Hvis du kan gå på sånne menighetsvekstseminarer.
Nobody goes to the church death seminars.
Ingen går på menighetsnedleggelseseminar.
But you need to understand that people die.
Men du trenger å forstå at folk dør.
So I took him into the cemetery.
Så tog han med på kyrkogården.
We walked around.
Vi gick runt.
I said, now that's a nice stone.
Så det är en fin sten.
Read that inscription.
Läs det som står där.
Okay, done that, right. Here's another one.
Okay, en till.
Read that one.
Läs den.
That's good.
Bra.
Let's go down here, walk down.
Let's go ned var.
Read that one.
Läs den.
He's looking at it. I said, now, is there anything that these have in common?
Är det något som dessa har fallas?
He said,
also,
they died in different months of the year.
De døde på ulike måneder og år.
No, I said, that's not common.
Nej, det er ikke felles.
No, I said, that they have in common.
Som de har felles.
There's something they have in common.
Det noe de har felles.
He said, well, it's a theological student.
En teologisk student.
They're all in the same cemetery.
De alle samme, på samme kirkegård.
I said, yes.
Ja.
Why?
Hvorfor?
Shit, they're dead.
De er døde.
I said, yes.
Ja.
Said, they all have that in common.
De har alt,
everybody here.
Felles, alle sammen her.
They're all dead.
De er alle døde.
I said, you sit down here. You can sit on that gravestone.
Sitt ned, du kan sitte på den stein, gravstenen der.
They're not going to talk to you.
De skal ikke skade deg.
He said, they won't. I said, no, they won't. I said, because they're dead.
Nei, de er fordi de er døde.
This is the student.
Dette en student.
Are you sure?
Du sikker?
Well, I said, of course they're sure. You just told me they're dead.
Selvfølgelig, du fortalte akkurat til meg at de var døde.
So we both sit down. He's looking at me. I'm looking at him.
Vi ser på hverandre.
I said, just listen.
Bare hør nå.
If you can hear anything.
Hvis du kan høre noe.
He said, I just heard something.
Jeg hørte akkurat noe.
I said, that's right.
Det stemmer.
That's the council worker just down there. He's digging the next grave.
Det graveren her borte som graver den neste graven.
For somebody who's dead.
Til en som død.
He said, but it's all quiet.
Men det helt stille.
He said, that's what most churches are like.
Det slik de fleste menigheter.
If you want to find out where God is, follow the noise.
Hvis du vil finne ut hvor Gud er, så følg lyden.
For God is not the God of the dead.
For Gud er ikke
de
dødes Gud.
But he's the God of the living.
Men de levende.
You find a place where people are all like Alfred.
Finn en plass der folk alle sammen er som Alfred.
I don't mean the Baptist church.
Jeg mener ikke baptistmenigheten.
Although he is an ordained Baptist preacher.
Selv om han en ordinert baptist forkynner.
But if they're all the Baptists are like him, praise God for
alle baptistene er slik som han, wow, pris Gud.
Do you understand?
Forstår du?
I was sitting in the front row this evening.
Jeg pleide å sitte her.
And I was being encouraged by the worship leaders.
Jeg ble begeistret og oppmuntret.
They said, let's give thanks to God.
Lovsangslederne, gi takk til Gud, sa de.
Then I heard somebody say, tack.
Så hørte jeg noen som sa, takk.
Tack.
Takk.
Tack.
Takk.
Tack.
Takk.
I thought, that must be thank.
Så tenkte jeg, det må bety takk.
Takk. But we were all encouraged to give thanks.
Men vi ble alle oppfordret til å gi takk.
But I could hear a single sound.
Men jeg kunne høre en enkelt lyd.
When it should have been.
Når det burde vært.
A corporate sound.
En felles stor lyd.
A corporate sound.
En felles lyd.
A corporate sound.
Felles.
A corporate sound.
En felles lyd.
When you get up.
Når du reiser deg.
Off your bed.
Oppa graven.
You don't kind of.
Oppa sengen. Så ser du.
You go. Thank you God.
Takk Gud.
Give me that mat.
Gi meg den matten.
Let's go for a walk.
La oss gå for en tur.
Let me tell everybody.
La meg fortelle alle.
That I'm alive.
At jeg lever.
My dear friend, who is the doctor,
min kjære venn som lege,
happens to be an orthopedic surgeon.
Også en kirurg.
He perhaps helps people with sometimes bad knees.
Jeg hjelper kanskje av til folk med dårlige knær.
Bad hips.
Og hofter.
And he tries to help people to regain perhaps greater mobility.
Og han hjelper folk til å kanskje gjenvinne større mobilitet, førlighet.
That's what he does.
Det det han gjør.
He does many more things.
Han gjør mye annet også.
To help people.
For å hjelpe folk.
Basically, move.
I det grunnleggende, altså i å
bevege
seg med letthet.
Is that correct, sir?
Stemmer det?
You want to help people.
Du vil hjelpe folk.
To be able to move their joints without feeling...
och vara i stand till att bevega ledden sina.
To be able to get up from
klara att komma sig upp sån.
This is what the Holy Spirit wants to do.
Det är den helige ånden har lyst att göra.
He wants to increase our mobility.
Han vill öka vår mobilitet, förlighet.
Not raise your hands.
Inte lyft händerna. Nej. Ja.
When the Bible says, lift your hand.
När Bibeln fortæller oss och säger oss lyft handen.
I've noticed people when they want to receive a gift.
Sett för folk när de önskar ta emot en gåva.
Like you're going to get a, you know, prize at the end.
Och du ska få en premie på slutet.
Yeah. You can do that.
Ja, du kan göra det. Du ska få premie hvis du gör det. Vi gör sån.
You understand?
Förstår du?
That way. But if you want the prize.
Slicksen, men hvis du vill ha premien. Sån.
You don't get a prize if you do this.
Du får inte en premie hvis du gör sån.
No. Right.
Nej, rätt ut, rätt fram.
Jesus saw the man with the withered hand.
Jesus såg mannen med den vissna hånden.
What did he say to him?
Vad sa han?
Reach out your hand.
Sträck ut handen.
Not kind of.
Inte typ sträck ut.
Extend it to as far as it can go to reach out for what God has.
Sträck det så långt du kan för att få tag i det Gud har för dig.
No matter what the obstacles.
Oavsett hindringar.
No matter what the pressure or circumstance.
Oavsett press eller omständigheter.
If you want to touch God, do everything you can to touch God.
Hvis du vil berøre Gud, så gjør alt du kan for å berøre han.
When you pray.
Når du ber.
You pray with all your heart.
Be med hele ditt hjerte.
If you're fasting, it's your purpose. Hvis du get what God wants for you.
Hvis du faster, så er det med en hensikt for å få tak i det Gud vil ha for deg.
But be passionate about something.
Men lidenskapelig for til noe. Yeah. Du kommer ingen plass uten lidenskap.
Be passionate when you're doing something.
Vær lidenskapelig når du gjør noe.
Be passionate when you've done something.
Og etter du har gjort noe.
Congratulate yourself when you're doing it.
Gratulerer deg selv når du gjør det.
Og
gratulerer deg selv etter du har gjort det.
Even footballers kiss each other after this.
Selv fotballspillere kysser hverandre etter de har skåret. De løper rundt på fotballbanen og sparker flagget ned. Og helt øye.
And all they've done is put a spherical ball filled with air into a net.
Alt de har gjort å få en ball, en lærball, inn i et nett. Vi kristne.
Who have passed from death to life.
Som har gått fra død til liv.
That's it. We get passionate about it.
Vi er lidenskapelig for det. Fra død til liv.
You don't just change it.
Ikke. Lidenskap. Forstår du?
Now I realize tonight that you're in a meeting that it's not kind of usual.
Jeg forstår at jeg er på et møte som det er ikke vanlig, det er ikke vanligvis slik.
Normal preachers don't behave like.
Normale vanlige forkynnere behøver oppføre seg ikke slik.
And I don't normally behave like.
Og jeg pleier ikke å oppføre meg slik.
I behave in the way that having assessed the congregation.
Jeg oppfører meg slik da.
I think this is what they need.
Når jeg møter en forsamling, så gir jeg det. Jeg tror de trenger. Eller så klær meg i en svart dress, hvit kjort, svart slips. En større bibel. Snakker mer utrolig til dere. Forventer dere å ta notater. Og nikke. I enighet. Eller sove. Slumre.
Jeg vet ikke.
But when I look at you,
men når jeg ser på dere,
I just think,
tenker jeg, wow.
When I think of what's here,
når jeg tenker på det som her.
When I look at what is here,
når jeg ser på det som her.
And I wish there was a mirror here.
Skulle ønske at det var et speil her.
You could see how I see you.
Og dere kunne se det, slik som jeg ser dere.
When I hear the prophetic word, before I get up to speak,
når jeg hører det profetiske ordet før jeg kommer frem og taler.
God is saying about the north.
Og det Gud sier om nord.
And what he's going to do.
Og det han skal gjøre.
I think God.
Jeg tenker Gud.
I want to be involved with.
Jeg vil være involvert I dette.
You sir.
Du.
When you hear prophetic words like you've heard tonight,
når du hører profetiske ord som du hører I kveld,
you should be.
Så trenger du ikke spørre hvor du skal være.
You should be saying, I've got to get where this word is.
Du vil si, jeg må komme til det ordet sier. Det ordet.
Amen. Yes. Some of you may not understand what I've just said.
Han forstod akkurat det jeg akkurat fortalte.
Work,
når Gud sier at han skal gjøre noe, så trenger du å komme til der hvor Gud gjør noe.
Ago, and a prophet gets up and he says, and God's healing power is coming from the right.
Og at når jeg var I et auditorium for ikke lenge siden, så en profet kommer frem og sier, og Guds kraft kommer fra høyre.
One of the leaders stood up.
En av lederne reiste seg.
Looked at the people.
Så på folket.
Said, God's healing power is coming from the right.
Altså, Guds helbredende kraft kommer fra høyre. Og alle folk satt der.
He said, just want to know God's healing power is coming from the right.
Jeg vil bare at du skal vite at Guds helbredende kraft kommer fra høyre. Og jeg sitter på plattformen.
So I said, get up. He says, excuse me, sir, can I take the microphone?
Så, unnskyld, herre, kan jeg ta mikrofonen her?
He said, God's healing power is coming from the right. Get up and run towards.
Guds helbredende kraft kommer fra høyre. Reis dere og løp bort I den retningen.
Don't wait for it. Run to the healing power of God. I'll get you quickly.
Ikke vent på den. Løp til den helbredende kraften og bli helbredet fort. Det historien.
Luke chapter 5 tells you something that Mark doesn't say.
Lukas 5 forteller noe som Markus ikke forteller.
He says the healing power of God was there.
Helbredende Guds kraft var der.
When you know the healing power of God is anywhere, you get where the healing power of God
is. Når du vet at Guds helbredende kraft en plass, så kommer du det dit.
Don't let people put you off.
Ikke la folk ta deg vekk.
Get to the meeting. Get in there.
Så kommer du på møte. Kom der. I kveld.
Healing power of God.
Guds helbredende kraft. Tilfeldigvis akkurat her.